Igama lam ngumthetheleli Kulati. Ndiza kukufundela incwadi ethi Indlu kaMbukwana. Indlu kaMbukwana. UMbukwana wayekhangela indlu. Le ikhangeleka ngathi yindlu entle. Ungeza kulala kunye nam, watsho uNjanana. Enkosi, watsho uMbukwana. Ngobo busuku uMbukwana wayephupha kuxhunywaxhunywa abantu bezibhuqa-bhuqa eludakeni. Ungeza kulala kunye nam, watsho uSikhwenene. Enkosi, watsho uMbukwana. Ngobo busuku uMbukwana waphupha kungxolwa kukho ubundlongondlongo. Ungeza kulala kunye nam, watsho uNtlanzi. Enkosi, watsho uMbukwana. Ngobo busuku uMbukwana waphupha kubanda kwaye kumanzi. UMbukwana wayefuna indawo efudumeleyo neyomileyo. UMbukwana wafumana ishelufa ezele zincwadi kufutshane apho. Ngobo busuku uMbukwana waphupha kufudumele kwaye kumnandi. Busuku benzolo uMbukwana. Ukufumana le ncwadi kunye nezinye, qhagamishelana no www.book-.org.